Don't any mirror set way. Since your shit drive is as that way. Tama ya kola si majuku way.
Feeling the discipline, I talk it this meme. Slutty shit, I spec you once, go on your big screen. Nasaka chit ching, na fun your big things. Kaz kaz, nye what ones, ham ni shush meme. Many striker mwenye kiwa kuitikisa nyav. Many fighter kauli biyo mkuwa shikisha dab. Taita mwenye mbio ziso miza puff. Kama baisa kona mlio kidita mina rap. Na kitema 16. Au hata nyingi bars na rushiwa cheese strings. Shilingi au hata bras. Mixa shango nyingi applause. Feature pambe mdingo of course dotambia kona king of flows like babi wacha pepa. My bling bling. Mi waga spend ya vani mejama didin. Kichwa ni mengi saa. Na napo whip win. Naona macho wa chin chin. Kama msa kwa kingpin. Mina hason twin twin. Haters wana nuna waya siya legeza. Man, haupas kupuzo kama hauna cha kupoteza. Na hata kani fedha nyingi. Nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika. Na ikumbuka shida mavumba nkishika. Na wasafisha lonchafua. Walona mbea njana. Alisha na kwenye nyua. Walona ngusho loliza. Na futa choza londulumu. Wakinkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kilecho kusongesha mbele na tour. Sure, mwani. Au nyewego mwana brugs agari pindi kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na vigingia vionekani. Kapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mdaifo kukere yoni witness. Kuna mambo yaji bila force vyo kipozo tanyoya. Na kwangu huru so chochote kia watu mnusu kose.
The view is nice from where I stand. Nilipigana till
Shindo.